tafun bangal keɓal jukuuji union européenne ɗi ne mbawi matede sanne dow imadaraji keɓe leydi men ndi saabi nde wati fof yo fedde mawde daraninde almusaɗɗaji posé ji yirwere kewɗi leydi Mali. So bangal gullidal union européenne ley leydi men ndi e kañe lamukoɓe leydi ndi siko wala hello natan hakkunde mabɓe, saabi kanko keƴaɗo o gulleji mabɓe ɗi fof na yoɓi dow immaɗe union européenne ley leydi men ndi. Ndenno so union européenne e lamukoɓe amen ɓe pamodirali ɗum matete sanne ley gullidal hakkunde amen e hakkunde mabɓe e leydi Mali. So sidaw humtani hoore jukuguji goɗɗi andon union européenne ɗum hinnoto ɗon e ɗonno ɗiɗo jukuguji ɗi, ɗum woni ko famaka e oɗo golle o, saabi union européenne hana feewi nawtoraji jukuguji bangal CDAO. Saabi CDAO yo fedde gonne leyru nde Afrique, jukuguji fedde CDAO ɗi ɗumno dow Mali na fammini, saabi yo leyɗe kerodirɗe foof na tinñini talke ɗum hakkunde majje. Kon ɗiɗe talkine gara fi hakkunde leydi Mali e union européenne bangal saria jamare gonde nokku goto e rentude e himmeji. Gullidal woni hakkunde union européenne e leydi Mali. Ndenno batte muɗum so nitti Allah naati hakkunde mabɓe ko wawi tan yo mutude tafon ngal ɗo gullidal fadi kawral heɓe. E hakkilo am jukuguji union européenne ɗi yo batte e wi mabɓe leydi Mali ndi taɓaki sarti landinal wutoji ɗi, tawene taɓagol ɗiɗo sarti ɗi yo tan kabaru politikaku leydi ndi. Ɗumne kala leydi hewtidi ndimako muɗum jehinade kabaru muɗum. Ndenno bangal muɗum ne mbawi jaati wiide union européenne kay naati eko wala lawol makko. So bangal saria e kabaru hakkeji ley ked annaru ndu ɗiɗo jukuguji ɗi famatake. So kutiji ɗi kay ɗi mawni sanne gamen ga. Tafun bangal gullidal hakkunde leyɗe sukugol konte yogaɓe e haɗugol laamiɓe amen ɓe dawde yaade nokkuji yogaji. Zaman amen joni o leydi wawa feewi yaade caggal ɗeɗo gueɗe ɗe, an hani laami amen ɓe keɓa yoppitere e ley jahol e garol hinnade gullidal hakkunde leyɗe e kañe paabotoɓe.
De coopération, de lien de partenariat